babuza ukuthi intwana encane iyaphethu phuma nabo sisters nangetithuta kwetshe ngabo 7-18 ngihleli namahotma babuza ukuthi intwana encane iyaphethu phuma nabo sisters ayibosi amagumgu amagabade amadudu abantwana kuphe abonu bayastanase umbubhuzu amagumgu amagabade amadudu abantwana kuphe abonu bayastanase
Stupid, by Pata, Linkantini, Ay, Yashongongamwe,